Oi. Ei. Yebo. Ingama lami ngukhi yimani.
Sobolo.
Yebo.
Skobolo.
Ha.
Tamagoshi.
Skobolo.
Kobolo. Skobolo. Koshamokala.
Yebo.
Kobolo. Skobolo. Kodamo shakala. Skobolo.
Yizwa.
Kobolo. Skobolo.
Kisela ukukhulumelekane. Aze natoka tipsi wavuvi hakuna mfano wakaka umependeza umepoa hakuna kipimo kichwa kimewaka na waza mizaga mwano tatizo mama enu na ogopa michubu wano chubu wano, chubu wano ogopa michubu wano chubu wano, chubu wano na ogopa michubu wano siyo makukuku mina kulaga tama pupupu Ha, let my sopo ataki do to he
Sobolo, skobolo, dema kosheba, skobolo, kobolo, skobolo, kosheba kala, ashubo
Waka kwa mevunja kabati Yani, omekuja umati Wapo pale kati Wanavuwa mashati Kumbe wanacheza umulandi Umulandi, umulandi Mimi siku wele wa umulandi Oh yeah, special
Asa trekta li nataka kupa
Tobis, 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 tobis Tobis, 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 Tobis,
Thank you.